Anyị gatike echi n'echi adagwu agwụ Anyị gatike echi n'echi adagwu agwụ Anyị gatike echi n'echi adagwu agwụ Anyị gatike echi n'echi adagwu agwụ
Downloaded from sunshinemusic.ng
Echi, echi adagwu agwụ Anyị gatike echi, echi adagwu agwụ Anyị gatike echi, echi adagwu agwụ Anyị gatike echi, echi adagwu agwụ Anyị kpọsa bịa n'elu ụwa nyele nye Maka na obele ghele bife di njom Afi anyi posa lono tutu Gagwu si tupu mbede o Anye we langu liwe naba Ukwa nyi geji nata nata Gakanka nyi jijebe mma Maka na chuku kule na bobo Ejana Ejana bisi je o nwanne m Anyị gatike echi n'enu Ịga n'iru bụ ndụ
Downloaded from sunshinemusic.ng
Maka na nke dị n'iru kasị akasị Uwachukwu kelu bụkwa sọ mma Mana ọbanye ukwu mebisiri ụwa Onye kwesịlụ ka ọ dịrị bie mma n'elu ụwa nke a Agadi nwanyị fulanyị lotu ife melu nwi ya Ife melu nwi ya nyemekwa nye nnenu ụwa Ị na-achọzi m ọnwụ Ọ bụ nke yi ka njizi aga Anyị gatike echi echi adagwu agwụ
Downloaded from sunshinemusic.ng
Onye anyị ukwu biko gabala onwe Maka na Roma chọrọ nsogbu Ọlụ mụ na ya ịlụsilụ ka ibulu lie sọsọ ya Onye lichi ịlụzia n'enu ụwa bịakwala ike ọzọ Ọ bụ na anya bụ ụzọ emechigo n'enu Oliba alili maka n'ọnya melo nwunye Anyị gatike echi n'enu Chukwu nna anyị ngọzi n'enu ụwa ka anyị kpata ego Anyi pate gonne nu wa kanyi nuta munyen Munyanyi nuta loga muta lanyi Anyi gadi kechi Echi adagwago Anyi gadi kechi o Echi adagwago nuwa Anyi gadi kechi Echi adagwago Anyi gadi kechi Echi adagwago nuwa Anyi gadi kechi Echi adagwago
Anyi gadi
kechi Echi adagwago nuwa Anyi gadi kechi Echi adagwago Anyi gadi kechi Echi adagwago nuwa Anyi gadi kechi Echi adagwago Anyi gadi kechi Echi adagwago nuwa Anyi gadi kechi Echi adagwago Anyi gadi kechi Echi adagwago nuwa Anyi gadi kechi Echi adagwago Anyi gadi kechi Echi adagwago nuwa Anyi gadi kechi Echi adagwago Anyi gadi kechi Echi adagwago nuwa Anyi gadi kechi Echi adagwago